ngimbhekisa phansi ngizomshova ngizomjulukisa ngizomgudla ngizomphatha kahle ngizombamba ngizomjika ngizomgoba ngizombhekisa phansi ngizomshova ngizomjulukisa ngizomgudla ngizomphatha kahle ngizombamba
Tilly.